Chizo
melody we.
We papi shesha wewe.
Amina mina mpenda. Amina mina mpenda. Amina mina mpenda. Sikuiza mekuwa wede mwama sera. Amina mina mpenda. Amina mina mpenda. Amina mina mpenda. Sikuiza mekuwa wede mwama sera. Amina mina mpenda kutoka moyoni. Amina. Amina ulikuwa mpole, we kama mdogole. Yani mtuwa dini, dini, dini. Kila mashoga zako amekufurugia kili, 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 kili. Mapenzi mabaya, mapenzi yataniwa. Mapenzi mabaya, mapenzi yataniwa. Amina mina mpenda. Amina mina mpenda. Amina mina mpenda. Sikuiza mekuwa wede mwama sera. Amina mina mpenda. Amina mina mpenda. Amina mina mpenda. Sikuiza mekuwa wede mwama sera. Amina. 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 Amina.
Amina, Amina, Amina.
Hello, 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 hello.
Joe, 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 where Amina? Joe, 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 where Amina? Joe, Joe, Joe. Ah, yeah. She's a melody, way. Ah, who are we? Wanangu kebi master. Asta ni chaba balao. Ah,
chao bali.
Ah, weka na lipengo. Ah, sante ni mawezo. Ah, loti ki. Sansi dewe. Aya, aya. Bolo bolo bandi.
I love you my best.
Ah, ah. Ayogumi namba. Ah, it's boy. Mwanakue, mwanakue. Wakumita kulu desi we.
Mkoma tisapraya, minamba sapraya.com.